mengi sitaweza kueleza ametenda. Nikikumbuka yote nadondokwa na machozi. Uwepo wake kwa maisha yangu ni baraka kubwa. Mungu wangu sitara yangu na tegemee ulango.
Naomba usinipe umasikini wala utajiri, bali unipe chakula cha kunitosha kila siku,
nisije nikawa
na vingi vya kunizidi nikakukana. Bwana univike unyenyekevu na utu wema. Naomba usinipe umasikini wala utajiri, bali unipe chakula cha kunitosha kila siku,
nisije
nikawa na vingi vya kunizidi nikakukana. Bwana univike unyenyekevu na utu wema. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza, bali ni mengi sana amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbili, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza, bali ni mengi sana amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbili, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki.
Power, His mercy, and the extension of His grace. Throughout my life, I don't know how I made it. I've seen the hand of God. I've seen my tomorrow. Bigger than the mountains, have faith in God.
His power, His mercy, and the extension of His grace. Throughout my life, I don't know how I made it. I've seen the hand of God, and I've seen my tomorrow. Bigger than the mountains, I've faith in God.
Alikonitoa Bwana, mimi siwezi kueleza, bali ni mengi sana amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbili, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza, bali ni mengi sana amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbili, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza, bali ni mengi sana amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbili, mimi nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki.